Wapi chale chale, wapi chale chale, wapi chale, wapi manze, wapi manze, wapi manze, apokati, 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 wapi chale, nataka nione cheche.
We chali shika yondembe, kimbembe, tamka embe, acha wengi yonasi, ulete tugonge, twegambe, usingande, nimbambie na limaji, gambe, ajilambe, wapambe, wapambe, simwati mpaka umande, utande. Tulia sweetie, basi cheza. Kama ungekuwa dawa, ninge kumeza. Vile ulivyo pendeza, sana wari mpaka idara ni moto kama umewaka Huku ndani ni mixa masela na mavibaka Yeri amesha waga, haka doni medata. Kiupande upande,
kata.
Kindumbwe ndumbwe,
atika.
Kiupande upande,
kata.
Kindumbwe ndumbwe,
atika. Wapi chale chale, wapi chale chale. Wapi manze, wapi manze, wapi manze, apokati, 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 wapi chane, nataka nione cheche.
Hey shawty, I'm so sorry. Hey shawty, I'm so sorry.
Panda tatu, nije turuke kwanju Mashavu nevimba vimba, karasa kanibamba Kanitapisha gomba, ati leo utalamba Nilipoona mwanya, chochoro nyingi nyingi Chochoro nzenza, chaka steam, chauro zaga Sasa manze, tuende kati Tucheze ndalama, loketa losi mabele DJ usisa au na ile inde mwane Kama mashusha sketi unipeti paka nifenti Chali unachezaji Msugea, I've known kinda when you're there Ati unakuenda wapi, au unanitoroka Unapata kipofa
Wapi chale chale, wapi chale chale Wapi chale, wapi manze Wapi manze, wapi manze Apokati, apokati, apokati Wapi chale, nataka nione cheche
Hey shawty, I'm so sorry. Hey shawty, I'm so sorry. Hey chale, I'm so sorry. Hey chale, I'm so sorry. Oh yeah, aye.
Dabba la muran, dabba la murani.
Oh yeah, aye.
Yeah,
oh yeah, aye.
Siro daddy moto
Oh yeah, aye.
Ilinu yale Wako yo chimbe Nina menda
Hola